dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Abakurikijwe rya Amerika ndabasuhuje kandi mbahikaze muri iki kiganiro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Mbanze nshimire Etienne Karekezi umpaye umwanya wo kubategurira dusangira ijambo y'uyu munsi ku cyumweru tariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 2019. U Rwanda rwakoze umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mu kiganiro cy'uyu munsi twifuje kurebera hamwe iki myaka 25 isigiye bamwe mu Banyarwanda. Muri iki cyumweru gishira ijwi rya Amerika ryabagerejeho ibiganiro twagiranye na bamwe mu barokotse batubwira uko babayeho n'uko babona ubwiyunge mu Banyarwanda nyuma y'iyi myaka yose irangiye. Birumvikana ko tutashoboye kuvugana n'Abanyarwanda bose, twibanze gusa kuri bake mu bagwiriwe na Jenoside bari mu mpande zinyuranye z'igihugu. Ibyo biganiro bigaragara hanini mu mashusho byatambutse ku rubuga rwacu rwa Facebook. Uretse abarokotse, hari abandi Banyarwanda bakozweho cyangwa se bagize ingaruka zinyuranye ziturutse kuri Jenoside ubwayo. Nabo ntitwavuganye na bose, ariko baratanga ishusho n'isura y'u Rwanda basanga buri Munyarwanda yakwiyumvamo akisangamo. Niba hari abatiyumvamo bahari, muzatubwire namwe tubahe ijambo, mutubwire icyo mubona cyafasha Abanyarwanda kubana bakabanirana. Mu bice binyuranye by'u Rwanda haragaragara imiryango yiyunze ikabana mu mahoro ku buryo ivuga ko itagipfa ibibazo by'amoko byabaye intandaro ya Jenoside. Umurongo w'ubutegetsi bw'u Rwanda nuko Abanyarwanda babana nta kibatanya. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa, reka tubwire uko imwe muri iyo miryango ibanye.
Gushimangira ubumwe n'ubwiyunge.
N'ubuhamya bwa Bwana Thomas Ntanshuti imwe warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ntanshuti imwe atuye mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda Jenoside yabaye afite imyaka 23 y'amavuko. Ntanshuti imwe avuga ko Jenoside ikirangira bitari byoroshye kongera kubana n'abamwiciye abe, ariko aza gufashwa n'uko yari umukozi w'Imana muri santrali ya Mutete. Guhuza Abahutu n'Abatutsi nabwo aho kuri santrali nk'umurimo wa Ntanshuti imwe ngo ryari ihurizo rikomeye.
Natangiye guhura n'ikigeragezo rwose. Abantu bene wacu barokotse batangiye kutishimira yuko ngo nakira abantu bose mu kiliziya, ngo bakumva yuko nagira abo mpeza ngo bicanyi bagahezwa ntibinjire mu kiliziya. Ariko ndababwira nti rero mu by'ukuri mu kiliziya ni mu nzu y'Imana. Njyewe ntabwo mfite uburenganzira bwo kuza abantu kuza gusenga. Niba hari abakoze ibyaha ubutabera burahari uzabakurikirana.
Mu buhamya bwe Bwana Ntanshuti imwe avuga ko ku imyaka yagiye ishira ariko abantu barushijeho gukira ibikomere by'amateka asharira ya Jenoside banyuzemo. Ntanshuti imwe yarenze ibyo guhuriza Abahutu n'Abatutsi ku ijambo ry'Imana, ahitamo gushaka umugore badahuje ubwoko agamije gushimangira ubumwe n'ubwiyunge.
Kugira ngo koko mu by'ukuri n'abantu barusheho kunyibonamo, njye ndavuga nti rwose nzashaka umugore tudahuje ubwoko mu Hutukazi. Mbikora rwose ku bwende bwanjye nabikuye ku mutima. Ntabwo nari mbuze abandi bakobwa beza wenda bifuza ko twabana abacika cumi, ariko icyo gitekerezo kinzamo nabwo ngiye gushaka umutukazi. Hanyuma bigaragare ko mu by'ukuri ya nzira y'umwe n'ubwiyunge mu by'ukuri ihamye koko.
Bwana Ntanshuti imwe avuga ko mu gihe cyo kurambagiza uyu mukobwa batari bahuje ubwoko hatangiye icyo kumuca intege mu bavandimwe b'impande zombi, ariko ngo byamubereye ikinyuranyo ku munsi w'ubukwe. Tega amatwi.
Ubwo abantu bene wacu bamwe batangira kuvuga ngo yagiye gushaka mu ntera hamwe, bamwe batangira kubihirwa, batangira rwose kutabyishimira. Nkabwira umukobwa ni rero amagambo uzumva uzajya uyihorera. Icyo nagukundiye nawe icyo wankundiye kirahari. Ubwo ubukwe turabutegura buragera, ariko mu by'ukuri ubukwe nakoze icyo gihe navuga ko bwari ubukwe budasanzwe, kuko abantu bose barabutashye, kiliziya yari yuzuye no mu mashapeli, baba ari abacitse ku icumu, baba ari Abahutu bene wacu bakoze amahano. Mu by'ukuri wabonaga ari ikintu kidasanzwe.
ku ruhande rw'umukobwa ariko we ngo nta bikorwa by'urucane ntege yigeza ahura nabyo kugeza n'ubu. Ni Madame Laurence Niyonsaba nawe genocide yabaye afite imyaka 14 y'amavuko.
Ibyo bintu nabyo nigeze mbone wacu kubera yuko mu kurambagizwa kwanjye hari harimo abahutu harimo abatutsi no kuza kunsaba byaruko. Ibyo bintu byo gutana amagambo nabyo nigeze mbona baje batebutse ubukwe uko bisanzwe nuko barasabisha nuko barashyingira.
Nyuma y'imyaka 17 bwana Ntashuti mwashakanye na Madame Niyonsaba bamaze kubyarana abana batanu kandi babanye neza haba ku ruhande rwabo nk'umugabo n'umugore ndetse no kubavandimwe. Intumbero kuri bo ni iterambere. Kimwe mu byatsimbataje ubumwe n'ubwiyunge hirya no hino mu Rwanda harimo na Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, aho yagize uruhare rukomeye mu kubumbira impande zombi mu matsinda y'ubumwe n'ubwiyunge. Nyuma y'imyaka 25 genocide yakorewe Abatutsi baye imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ufatiye kwiheruka yo mu 2015 ishyira igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kuri 92 n'ibice 5%. Gusa ngo haracyari izindi mbogamizi. Uyu ni bwana Fidele Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge.
Imbogamizi eshatu z'ingenzi. Iya mbere ni iy'abantu bamwe bagifite ingengabitekerezo ya genocide, ni imbogamizi igihari. Icya kabiri ni iy'abantu bake bakirebera bakarebera n'abandi mu ndorerwamo z'amoko. Imbogamizi yindi ni ibikomere. Ibikomere byari amateka y'umwijima, amateka ashaririye abanyarwanda twanyuzemo.
Kuri izo mbogamizi zisobanurwa na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge, imibare igaragaza ko abagera kuri 28% bakirebera bakanarebera bagenzi babo mu ndorerwamo y'amoko, 27% nabo bakigaragaraho ingengabitekerezo ya genocide, abandi 31% nabo bakigaragaza ko habayeho uburangare bw'ubutegetsi genocide yakongera kuba. Gusa 90% bo bashingira ku mibanire y'abanyarwanda ari ingufu z'ubutegetsi mu kubunga, bakemeza ko genocide itasubira ukundi. Intero ni never again, ntibizasubira ukundi. Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge ikavuga ko hari amahame bakomeyeho agamije gukomeza gusigasira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda.
Ihame ryo kwibuka genocide duharanira ko itazongera kuba ukundi ni hame ryo kurwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo. Ayo mahame uko ari abiri yashyizwe mu mahame shingiro ngenderwaho mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Akaba ari nayo mpamvu buri mwaka mu Rwanda habaho ibikorwa byo kwibuka genocide tutagomba
kurambirwa. Uretse ibyo bibazo bireba abanyarwanda ku mibereho yabo ya buri munsi mu kwitegura imihango yo kwibuka mu Rwanda muri iki cyumweru, habaye inama mpuzamahanga yo gusuzuma ikibazo cya genocide. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze icyumweru mu Rwanda akurikirana iby'iyo myiteguro ndetse n'igikorwa nyirizina. Yabashije kuvugana na bamwe mu bitabiriye iyo nama maze adutegurira inkuru ikurikira.
Inama mpuzamahanga iri muri gahunda zateganyijwe zijyanye no kwibuka ku nshuro ya 25 genocide yakorewe Abatutsi. Insanganyamatsiko yayo ni kwibuka twimakaza ubumuntu. Ayitangiza Olusegun Obasanjo wigeze kuyobora igihugu cya Nigeria yibukije ko amahanga afite uruhare rwo gukumira genocide aho yabivugwa hose aho gutegereza ikabanza ikaba. Yibukije ko mu gihe mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1994 amahanga yari mu byishimo ko Afurika y'Epfo ikuye mu butegetsi bw'irondaruhu, mu Rwanda ho hari hatangiye genocide yamaze iminsi ijana igahitana abagera kuri miliyoni. Perezida Obasanjo yagize ati kuba u Rwanda rwaravuye mu bibazo rukaba ruri mu mahoro n'umutekano bigaragaza agaciro k'imiyoborere myiza, agaragaza ko Afurika idakwiye kongera guhura n'amahano nk'ayabaye mu Rwanda aho umuryango mpuzamahanga utagize icyo ukora mu gihe wari ukenewe cyane. Muri iyi nama mpuzamahanga yatumiwemo inzobere n'abashakashatsi mu bya genocide, abayitabiriye barimo Fredy Mutanguha wungirije umuyobozi wa Ibuka, bemeza ko kubungabunga amateka ya genocide biri mu bishobora gufasha kuyirinda mu bihe biza.
Genocide yafashe umwanya ukomeye cyangwa bayiteguye bafashe umwanya ukomeye kugira ngo bayitegure bayishyire mu bikorwa kandi bibere rimwe. Ni ukuvuga rero icyo dufashwa na CNRG nk'abacitse ku icumu nuko ndetse na Leta y'u Rwanda muri rusange nuko izo nzibutso zifatwa neza. Icya mbere twagize amahirwe nuko abayobozi b'igihugu cyacu bumva kandi bakamenya yuko kubika ibimenyetso bya genocide bituma iyo genocide itazongera ndetse na no kurwanya n'ingengabitekerezo yayo. Kuba rero barashoboye kudufasha ku aho hantu kugira ngo tubere ikimenyetso cy'ibyagiye bibera aho ngaho ni ikintu twumva yuko twishimira nk'abacitse ku icumu. Ikindi nuko haba ibiganiro nk'ibi ngibi. Haba ibiganiro nk'ibi ngibi abantu bakaganira bakakungurana ibitekerezo ababifiteho ubumenyi bagasangiza n'abandi cyane cyane uburyo Jenoside yateguwe abayiteguye na niki cyabaye kugira ngo Jenoside ishobore gushyirwa mu bikorwa.
Abatanze ibiganiro bose bagarutse no ku ruhare rw'abanyabwenge mu gutegura Jenoside. Jean Damascene Bizimana uyobora Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside yasabye abanyabwenge gukoresha ubwenge bwabo bafasha guhagarika icyatera Jenoside aho kuyenyegeza. Naho mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, mwarimu Zachary Kaufman wigisha muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye amahanga ari mu bibazo nk'iby'u Rwanda rwarimo kurwigiraho.
It's an important time for us all to come together to reflect on lessons.
Uyu ni umwanya mwiza kuri twese kugira ngo duhure, dusubize amaso inyuma ku byabaye maze tubikuremo amasomo.
We see today that there continue to be atrocities including genocide throughout the world. I think of Myanmar, I think of Syria where there are
urugero mumaze iminsi mwumva ko mu gihugu cya Myanmar havugwa genocide ndetse n'ibyaha ndengakamere mu bihugu nka Syria.
A lot to learn from Rwanda and the tragedy that it wasn't prepared.
Bivuze ko dukeneye gukura amasomo ku Rwanda mu rwego rwo kubikomira ahandi.
To try to prevent this elsewhere.
Dushimire mugenzi wacu Edi Rwema utugejejeho iyo nkuru. Gahunda yo gukumira icyateza genocide aho cyaba gituruka hose ni imwe mu ngamba z'ingenzi guverinoma y'u Rwanda yashyize imbere. Ariko nanone hari benshi bibajije kenshi kandi bagikomeje kwibaza byinshi kuri iki kibazo abanyarwanda batavugaho rumwe. Ni ikibazo cyatumye isura n'amateka by'u Rwanda bihinduka ku buryo budasubirwaho. Dushubije amaso inyuma ariko. Indege yari itwaye abaperezida babiri Juvenal Habyarimana w'u Rwanda na Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yahanuwe mu ijoro ryo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane 1994 ihanurwa n'abantu kugeza ubu bataramenyekana, bataragezwe imbere y'ubutabera ngo babihanirwe hakurikije amategeko. Kuva iryo joro abantu batangiye kwicwa nyuma ubwicanyi bufata intera guhera ku itariki ya 7 ku buryo bwahitanye abanyarwanda bagera hafi kuri miliyoni. Iyi ni imibare yemejwe n'umuryango w'abibumbye. Uyu muryango ni nawo wafashije abanyarwanda mu biganiro byabereye Arusha muri Tanzania. Uyu munsi twatumiye umwe mu banyapolitiki wari ku isonga rya guverinoma y'inzibacyuho wari wumvikanyweho n'amasezerano ya Arusha yasinywe mu kwezi kwa munani 1993. Uwo ni Faustin Twagiramungu wari wemejwe hagati ya Leta y'u Rwanda y'icyo gihe n'ingabo za FPR Inkotanyi byari bihanganye ku rugamba, ubu aba mu Bubiligi mu buhungiro. Dutangira ikiganiro nabanje kumubaza icyo yahise atekereza yumvise ko indege yarimo Habyarimana wari umukuru w'igihugu icyo gihe imaze kuraswa.
Umaze kumva ko indege yarashwe twumvise ibintu bisa naho bidushiriyeho. Twumva ko niba Habyarimana apfuye ikintu twibazaga ni uwamusimbura. Icya kabiri ni ukuvuga ko abamwishe bafite icyo bashaka kugeraho. Twumvise ari nk'intambara itangiye. Ubwo rero wavuga iby'amarangamutima kubera ko tutari tuzi uwica uwo ari we. Nibyo nyine twabaye aho ngaho dutegereje urupfu.
Wowe uri mu bantu barwanyaga ubutegetsi bwa Habyarimana icyo gihe byari bizwi, amagambo wavugaga muri za mitingi, ubuzima bwawe bwahindutse gute nyuma y'iyo tariki?
Nta kindi cyari mu mutwe wanjye, nta kindi cyari mu mutwe wabo twari kumwe uretse ubwoba gusa bwo gupfa. Sinumvaga ko nshobora kwicwa n'inkotanyi. Natekereje ko niba umukuru w'ishyaka rya MRND wahoze ari umuperezida nkaba ni mu bamurwanije, numvaga ko mu Interahamwe n'abandi bamukunda we n'abasirikare bagomba kuza kunyica bakanyicira n'umuryango wanjye. Ibi ngibyo nibyo nari nahinduka. Bigeze rero mu gitondo nko mu masaa yine aba Bangladeshi bambakaniye ko dushobora kuntabara. Bariyeri we twari twumvikanye ko madamu Uwiringiyimana ajya gusobanura ibyabaye mu gihugu. Rero bigeze mu masaa yine we yaratelefoni iwanjye namwitaba ariko yitabwa n'iwanjye umudamu wanjye niwe wamwitabye. Umadamu Uwiringiyimana aramubwira ati mubwire avaho ati kuko bagiye kutwica. ubwo yarabimubwiye ku rugo ngo muzungu twari duturanye, hanyuma aza gukizwa n'umusirikare wari mu bandindaga umunyarwanda, arambwira ati baba Bangladesh bohereza imodoka ibajyana, byaba byiza ko nawe wayiyama. Iyo modoka rero niyo nagiyemo, nuko nguko nakize. Ariko ari ubwo bashimiye Imana cyane kuba nkiriho n'abanye bakiriho, abo twari kumwe benshi barapfuye, na bene mama barapfuye, n'abantu babo n'abuzukuru babo ni nkaba nkiriho.
Twihuse rero noneho ndagira ngo umbwire u Rwanda imyaka 25 nyuma y'icyo gihe, imibanire y'abanyarwanda, ukwiyunga kw'abanyarwanda ubibona ute?
Ukwiyunga kw'abanyarwanda ntako mbona, kuko twari kwiyunga nyuma ya genocide ariko ntiyashotse. Twari tuzi ko abanyarwanda bazataha tukabana neza, abantu ndetse byaba ngombwa bagasubizwa ibyabo, ntabwo ariko rero byagenze ntibizashoboka, kiretse habaye impinduka ikomeye cyane.
U Rwanda wifuza, u Rwanda wajyamo ukumva ufite amahoro uratekanye, n'u Rwanda rumeze rute?
N'u Rwanda rw'abanyarwanda bagira mu buryo ko ari u Rwanda rumeze rute. U Rwanda rw'abanyarwanda mwarwishe hamwe n'ababirigi n'abazungu, n'ubwo ko bagutse n'abatutsi ari ubwoko niwo mwabyishe. Amoko yanyuma yarinze, nta bashambo, nta banyiginya, nta beza, nta bagesera, nta bacyaba, nta ki. Ubwoko n'ubututsi n'ubutu ubwoko n'amabinga n'amazuru, ariko kugira ngo abanyarwanda bararwaye. U Rwanda rero nshaka ni urw'abantu bumva ko basangiye umuco, basangiye ururimi, basangiye gusenga no gusenga kwacu kwara gutekera, tukanabantwa urumva, tugashingirwa kimwe, abana b'abakobwa bagacinyeyo kimwe, abantu bakabana kimwe. None byose mwarabitaye yese ndimo cyangwa reka mubyo ko twabitaye da, abantu bigize ibishongore barashaka kuba bareba, barashaka kugira amazuru ateye ipasi, barashaka kwica n'utabikoze n'ibingibi. Aba bantu se wowe bashaka kubana u Rwanda rero ushaka kubamo n'urwo abanyarwanda bazumvikana?
Urwo Rwanda wifuza ruzagerwaho rute? Uzwi nk'umuntu wigeze gushaka ko habaho icyo wise inama rukokoma, ndetse benshi ni nako baguhaye iryo zina bakwita rukokoma. Ubona ya rukokoma wavugaga muri za 90 hari agaciro yabyifite, hari icyo yamara muri iki gihe?
Iyo rukokoma yagira ikimara nuko nk'ubuvuzi ya rukokoma bavuga bati uya musaza umwe sinshaka gutegeka, yewe nawe ngifite imyaka yo gutegeka, ntabwo ushaka gutegeka ngo nzave ku butegetsi abantu banyambika za pampersi cyangwa se banguraho ibintu ndashoye. Ibyo byo gutegeka umuntu akageza ku myaka 80 ahandi bibaho, kigiye baguha icyubahiro kigukwiye, ari byo gutegeka gihetse ibyo ndimo. Iyo rukokoma ngize imana ikaba ni ikintu gishobora gutuma abanyarwanda biyunga cyonyine, yaba ari na ngombwa kumara imyaka 3 ariko bakava muri abanyarwanda, umeze mbese nk'icyuma uvuye gucura nk'isuka nshya, cyangwa se mbese ikintu gishya uvanye mu butare ukagira irindi reme.
Ndagushimye cyane Bwana Twagiramungu Faustine kuri iki kiganiro uduhaye.
Urakoze nawe kuba wanyusuka mu buryo bwo kugira ngo tuganire na radio. Urakoze cyane.
Navuganye kandi na Joseph Sebarenzi wabaye umukuru w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda hagati y'1998 n'2000 ari mu buhungiro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe natangiye mubaza icyo umutima we wibwiye yumvise ko indege yari itwaye umukuru w'igihugu icyo gihe Perezida Juvenal Habyarimana yahanutse nyuma yo kuraswa igahitana abari bayirimo bose.
Ngiye maze kumva ko Habyarimana indege yararimo yarashwe, nahise ntekereza yuko ibintu bigiye kuba biri mu Rwanda. Natekereje ko hari abantu bazapfa bikurikije nyine ayo mahano yarabaye, ariko ntabwo nigeze ntekereza yuko bishobora kuba genocide. Ntabwo nigeze ntekereza ko abantu mu gihugu hagati hirya no hino abantu bazapfa, nubwo ko hari abantu muri Kigali bazapfa. Nkumva ko hari ibintu bibi bizaba, ariko ntabwo natekerezaga ko amahano nkariya yabaye ashobora kuba.
Ukurikije uko mureba inzira y'imyaka 25 nyuma ya genocide mu Rwanda, ubwo bwiyunge, ubwo bumwe bw'abanyarwanda, mwe mubona ibiri mu Rwanda bihagije byaragezweho
mbona bitaragezweho cyane cyane kuri iyo ntego y'ubwiyunge buryo ubwiyunge ni ikintu gikomeye ni n'ikintu kandi kiruhije kugerwaho urebye rero imyaka 25 ishize leta y'u Rwanda nyine ivuga ku bwiyunge wavuga ko ni byiza ku ngo mu gihugu umuntu ashobora kuva ikigara akajya mu ntare yari yose akaba mu ntare yose akajya hirya no hino atikanga ni byiza ku bukungu hari ikintu cyongereye kigaragara ni byiza ko amashuri yongeye akaza ibintu bigasanwa ni byiza ibyo ngibyo ariko ntabwo ibyo ngibyo ari bwo bwiyunge nubwo bifasha ubwiyunge ubwiyunge hari ibintu byinshi bushingiraho ubwiyunge bushingira ku kuri kw'ibintu byabaye ukuri ko mu Rwanda rero kwabaye hari ukuri kwamenyekanye kuri jenoside hari n'ukundi kutaramenyekana hari ukuri ku bundi bwicanyi bwagiye buba ku bandi banyarwanda butigeze uko kuri ntabwo kugeze kujya hagaragara ntabwo kandi higeze aho ikintu mu by'ukuri cy'uko abanyarwanda bicara hamwe buri wese akavuga ibimuremereye buri wese akavuga ibyamubabaje ari abababajwe na jenoside yakorewe abatutsi ari ubwicanyi bundi bwagiye bukorerwa abahutu ari ubwicanyi abahutu bakoreye abagenzi babo abatutsi bakoreye bagenzi babo ngo ibyo byose ayo mabi yose twakoze twakorewe ngo twicare hamwe tuyaganire tudaca iruhande noneho hamwe nk'abanyarwanda tunavuge tutese bavandimwe twakora iki kugira ngo amahano nk'aya ngaya atazongera kuba muri iki gihugu turacyafite inzira ndende yo kugira ngo tugere ku bwiyunge mu Rwanda
ariko iki cyo kwibuka nacyo gifatwa nka kimwe mu gifasha abantu kwiyunga hari abanyarwanda hirya no hino usanga bavuga bati runaka yaranyiciye ariko naramubabariye twariyunze kwibuka ubona bifite ruhare iki mu bwiyunge
kwibuka ubushaka kwibaza nyine uruhare bifite mu bwiyunge ahari njye natangira nkubaza nk'ikibazo kubirebana no kwibuka kuko kwibuka buryo bifite ibyiza byabyo n'ibi byabyo tuvuge nk'iwanyu mu muryango ufite ababyeyi bawe ufite abavandimwe bawe noneho tuvuge ngo murumuna wawe yahemukiye mushiki wawe amukorera ibintu by'agahomamunwa ibintu biteye isoni bikabije ese buri mwaka mwazajya mufata igihe nk'umuryango mukicara mukavuga muti reka twibuke amahano uyu musore yakoreye uyu mukobwa mushiki wacu buri mwaka mukicara mukabivuga icyo ni ikibazo ushobora gusubiza ni ikibazo nanjye ushobora gusubiza ni ikibazo n'abandi banyarwanda ushobora gusubiza ni naho wahera uvuga uti ese ibyo ngibyo ubikoze mugahora mwibuka buri gihe muri mwibuka ese ibyo bifasha uwo muryango gukomeza kuba umuryango umwe kuba hamwe ese ibyo byubaka wa mushiki wawe wakorewe amahano ese ibyo bibi byubaka wa murumuna wawe wakoze ayo mahano mbega ni ikibazo abantu bakwiye kwibaza cyane cyane kuko njye ntekereza ngo niba intego nyamukuru mu Rwanda ari ubwiyunge dukwiriye gukora ibintu byose bishoboka bigusha kuri iyo ntego dukwiriye kandi kwirinda ibintu byose bishobora kubangamira iyo ntego impamvu nguha urwo rugero ni uko burya umuryango w'iwanyu ni umuryango ariko burya n'igihugu nacyo ni umuryango ni ukuvuga nko mu gihugu cy'u Rwanda wavuga uti ni umuryango urimo abana b'uwo muryango ni ukuvuga abahutu abatutsi abatwa muri bo hari abantu bakoze ibintu bibi hari abantu bakoze ibintu byiza hari abantu bahemukiranye hari abantu bagiranye neza ni ukuvuga rero ngo ni ukureba niba kwibuka bidufasha kujya imbere cyangwa se bituma ahubwo abantu bongera kugira ibintu bya trauma cyangwa se n'abandi bahemutse no miryango yabo ahubwo bituma bongera nabo kugira ibintu bya tromba bakagira ibintu by'ubwoba ibintu byipfunwe ibyo byose ni ibintu byo ku ni ikintu cyo kuganirwaho ni ikintu cyo gutekerezaho cyane noneho muri uko kwibuka abantu bakazare batese nubuhe buryo busoboka ko abanyarwanda bazajya bibuka amahano yabaye ariko bakibuka mu buryo bufasha ubwiyunge bw'abanyarwanda bufasha ko abanyarwanda bose bumva ko icyo gikorwa ari igikorwa cyabo kibafasha gutera imbere bakegerana bakajya hamwe bityo bigatuma ejo bundi ku bana bacu kubuzukuru bacu hazaba hari amahoro hazaba hari ugufatana mu nda twese tukumva ko turi bene kanyarwanda.
Ibyo bingejeje ku kibazo cy'u Rwanda wumva wifuza u Rwanda waturamo ukumva uratekanye umerewe neza n'u Rwanda rusarute
n'u Rwanda abana b'u Rwanda bose mu moko yabo yose mu turere twabo mu madini yabo bafite umutekano uyu mutekano tubona hanze ariko n'umutekano mu mitima yabo bakumva ko bari iwabo bakumva ko nta kibateye ubwoba ni rwa Rwanda abanyarwanda bazaba bamaze barenze ku mabi yabaye ariya mabi yatubayeho twese mu by'ukuri urebye abanyarwanda burya twarakubitse twese ku buryo butandukanye ariko twarakubitse twese twaramaze kurenga ibyo bintu tutakirangwa n'imijinya tutakirangwa n'urwango dufatanye mu nda twumva ko umwe iyo aguye atikiye undi agenda akamufasha tugatera imbere hamwe.
Naho tugarutse kuri wowe waruvuze uti twararenze iyo mijinya n'izo nzika ku ruhande rwawe nasomye igitabo cyawe God Sleeps in Rwanda cyangwa mu Kinyarwanda Imana irara mu Rwanda harimo ibintu byinshi byagiye bikubaho bitari byiza harabaguhemukiye harabagutunguye hari abakugiriye nabi n'ibindi byinshi wenda utashyize muri kiriya gitabo byabaye mu Rwanda wowe ku giti cyawe washoboye kubirenga warababariye
njyewe nakubwira rwose ko nageze ku ntambwe nziza umuntu yavuga ko ariyo kubabarira kubabarira nuko abagiye abanyarwanda ntabwo bazi iryo jambo icyo rivuze hari ibyo bita kubabarira no guhebera kubabarira ntabwo bivuga ngo wibagiwe ibyakubayeho cyangwa ibyabaye ntabwo ushobora kubyibagirwa ntabwo bivuga ngo ubutabera nta n'icyo bukubwiye ntabwo bivuga ngo abantu bagusabye imbabazi ngo niyo mpamvu ubabariye oya kubabarira n'icyemezo cyawe ufata kubera ko wumva ko muyobokamana twigishwa mu madini yose ntabwo batwigisha kubika umujinya ahubwo batwigisha kubabarira batwigisha kandi ko abantu baguhemukiye ntabwo ugomba kubanga ahubwo ugomba kwanga ibibi bakoze no kuvuga ko abanyabyaha urabakunda ariko ukanga ibyaha kubera izo mpamvu zose rero nk'uko mbisobanura cyane muri kiriya gitabo ibyo byatumye numva ko kubabarira ubwiyunge amahoro ari ibintu nkomeyeho mu mutima wanjye kandi nta kintu gishobora kubinkuraho.
Bwana Joseph Sebarenzi ndabashimiye cyane kuri mwanya muhaye Ijwi rya Amerika.
Yego nanjye ndabashimiye murakoze.
Inshuti mwaduteze amatwi uyu munsi mwese ndabashimiye abafite ibindi batubwira ku buryo babona u Rwanda rw'ejo ariko mutumvise ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro mwese turabatumiye mutugezeho ibitekerezo byanyu adresse yacu ni yayindi ni radio yacu voa@gmail.com kuri mikro hani Washington mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma mugire ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.